أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تندو أما رونج أما جفوغا الله تبارك وتعالى ويتتيبا تمسبا الله ويتتيبا atukingirize ebikemo ebiri mu dunia ebingi ebitukanulidde amaaso ebituteeze buli kafo, era tumusaba yo Allah tabaraka wa taala w'ekitiibwa atuwejjana ey'emirembe ku lunaku luli. Twatandikako ku nabbi w'ekitiibwa ayitibwa nabbi Nuhun alayhi ssalaam. Oluvannyuma lw'okusoma n'okulaba ne twogera ku bannabbi abasatu, nga bwe twakkaanya nti tugenda kwogera ku bannabbi abataano okusooka abayitibwa ba ulul azmi min arrusuli. Bannabbi abo Allah tabaraka wa taala bwe yagezesa ennyo ne bagumiikiriza nnyo, nga mukama waabwe ye nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam number one, nabbi Ibrahimu alayhi ssalaam naabeera number bbiri, nabbi Nuhun alayhi ssalaam naabeera number ssatu, nabbi Musa alayhi salaamu nnya, ne nabbi Isa alayhi salaamu namba ttaano. Twatandika abaaliwo, twatandikira nga tupa wasemba, twasuka ku nabbi Isa ne tuvaayo ne tugenda ku nabbi Musa ne tumulwako ebbanga eddene, kati twatandise ku nabbi Nuhun alayhi salaamu ow'ekitiibwa. Allah tugamba mu Qur'an mu surati Hud, bw'oba olina Qur'an osobola okubikula surati Hud aya ya 25, surati Hud aya 25. Olwaleero tuyinza okuba nga situjja kufuluma nnyo mu aya ziri wano. Twayogera mu bimu ku byenkizo nabbi Nuhun alayhi ssalaamu by'ayina ku bannabbi abalala. Mu byo mulimu bino: ye nabbi mu bannabbi bonna eyasinga okuwangala emyaka emingi. Buli nabbi wa Allah ayina ebyenkizo Allah bye yamuwa nga teyabiwa abalala. Ne nabbi Nuhun alayhi ssalaamu mu byo tewali nabbi yamutuuka kuwangala mu buwangazi bw'omu nsi muno mu duniya eyasinga okuwangala emyaka emingi, emyaka 95. Mu byenkizo ebirala byalina ati mwanattu, wadde yamala emyaka mingi kiba kitegeeza mu kisaawe eky'okkoowoola gye kimalamu ebbanga ddene. Amakulu yalwa mu da'awa ebbanga eddene, niye ate abagoberezi yafuna batono. Emyaka mingi ng'ali mu kisaawe, ali mu saaviisi, aweereza, akoowoola, ayigiriza, akoowoola abantu, niye ate abagoberezi yafuna batono. So ate nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama eyamala ebiseera ekitono mu byokuba nti akoowoola emyaka 23 ate n'amusinga abagoberezi. Era bwe twatandika nammwe tujjukira bulungi kitwayogera nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yasinga abagoberezi abangi, naddirirwa nabbi Musa alayhi ssalaam. Nabbi Muhammad yasinga abagoberezi abangi, naddirirwa nabbi Musa alayhi ssalaam mu kuba n'abagoberezi abangi. Niye ate omukuba nabbi, waliwo hadithi emu nga nabbi atugamba nti oribat alayya al umam faraaitu nabiyya wa maahu rahab wa raaitu nabiyya wa maahu rajulani wa rajulun wa raaitu nabiyya wa laysa maahu ahad. Hadithi nga nabbi atunyumiza ku byaliwo mu Isra' wal Miraj, bwe yali agenza okukima eswala naaga nti nalagirwa ku mirembe egyasooka egyansookawo, ninda bannabbi ng'ayina abantu mwenda, oluvannyuma ati ninda bannabbi ng'ayina basatu, yafuna abagoberezi basatu, yakoowoola n'ayigiriza, yafuna abagoberezi basatu. Wa raaitu nabiyya wa laysa maahu ahad, era ninda banne nabbi omulala nga ye tayina mugoberezi gwe yafuna. Amakulu waliwo nabbi, era mu bujulizi obwo bulaga nti al kathira, obungi bw'ennamba si bwe bujulizi obulaga nti awe wali amazima. Naam, al kathira laisa dalilun ala alhaq, obungi kyennamba nene y'abantu, ennamba nene y'abagoberezi si bwe bujulizi, kubanga bannabbi ba Allah baakoola kakana uli teyafunayo n'omulayina basatu mulala mwenda. Nini nabbi Nuhun alayhi ssalaam y'omu ku bannabbi ba Allah baafuna abagoberezi abatono ennyo? Nuhun alayhi ssalaam Nuru nsonga tokubanga yalwo mu kisawo miyaka jiyamala ngali mu akowola ayigiriza kale echo Allah tabaraka wa taala ngabe twala banga tutandika ntibye fayo bine bye mabega bitubisoma bibikuwe obulamu obogenda maso kutya bogenda okuwangala mu nsi muno Allah yayigiriza yasanga obubaka nayigiza omubaka sallallahu alaihi wasallam ebyafayo ebyamusoka ebyabantu abatusokawo aleme kugwamu maanyi namulaga kunuhu yamada mu kisawe nga akoola ate naafuna abagoberezi batono amakulu gwate wakamala mu bbanga ki mu kisawe mulwokaano wakamala mu bbanga ki bwabanga nuhu yamala mu bbanga eryo nedden natafuna abagoberezi buti ate gwe kale ngaamunyweza aleme kugwamu maanyi era naawe wenna akola daawa tolina kugwamu maanyi olw'abayivu olw'abayizi b'otuuza okuba nti ennamba yaabwe entono babanga nabbi wa Allah omulamba yatuuza basatu buti ate gwe nakunkunya edda ng'enswera y'okumugubu lwaki totuuza omu muwendo omunene siga emazima era si kye tugoberera kale mu bimu mu byenkizo nabbi Nuhu alayhi salaamu bye yalina ye nabbi yalwa ennyo mu kisaawe mu lwokaano kyokka ate ng'alina abagoberezi bakulu batu Allah atunyumiza mu Qur'an abadde babisobodde okubikkula n'abasobola okuyiikiriza ennyukuta ez'ekiwalabu ne muzisoma mu surati Hudu kutandika ku aya 25 atugaanti walakad arusalna Nuhan ila qaumihi twatuma nabbi Nuhu alayhi salaamu eri abantu b'ekibiina kye era twayogera nti nabbi Nuhu alayhi salaamu ye mubaka eyasooka okutumwa mu byenkize ky'olina okwongera kubiri ye mubaka Allah gwe yasooka okutuma ku nsi kuno twalaba enjawulo wakati wa nabbi ne rasul tulina nabbi n'omubaka ar-rasulu wa nabbi byanjawulo tulina okuba twatandise tunasoma tukyazze mabega twaga nti ar-rasul yoyo Allah tabaraka wa taala gwatuma ng'amutumye mubakkiriza abagenda omukkiriza byayogera n'abagenda omuwakanya bonna abayigirize so ate nabbi yabajjukiza bujjukiza abakkiriza olede era nabbi atuma mu abo abamaze okubanga bakkiriza dda nabbi wa Allah amutuma kujja kujjukiza nabbi munne byeyalekawo oba okujjukiza okuyigiriza bano bennyini abamukkiririzaamu era kyova olaba nabbi teyafunanga bamulwanyisa niye ate arrasul ye yafunanga bamulwanyisa kubanga yayigirizanga abamukkiriza n'abatamukkiriza wabula ate buli rasul abeera nabbi kubanga ye aba akola emirimu ebiri abakkiriza abayigiriza ate n'akola n'abatannaba kubanga bakkiriza ye aba ayina ranka bbiri kasi abarasulu abannabbi so si buli nabbi nti abarasulu kyokulabirako nabiyu Adamu alayhi salaam yali ayigiriza batabani be ab'omu nyumba y'eddiini era nga teri amuwakanya yenjawulo wakati w'ebigambo ebyo era ebiseera ebisinga nabbi tajja na mateeka mapya ayigiriza buyigiriza makadde saate arrasul atira okujja n'amateeka amapya oluusi n'ekitabo twabusoma omulundi oguwedde twalaba ebintu ebyo enjawulo yabyo kati kyavudde atugamba nti walakad arusalna Nuhan ila qaumihi twawereza Nuhu nga mubaka eri abantu b'ekibiina kye fakala ya qaumi ila Nuhu walakad arusalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin twatuma Nuhu eri abantu b'ekibiina kye n'abategeeza nti abange nze ndi mutiisa olwatu okutiisa ki okutiisa abantu omuliro n'ebibonerezo bya Allah tabaraka wa taala eri oyo abajeemi bannabbi bajjanga ng'abeera bashiran wa nadhira bannabbi ba Allah bajjanga nga batiisa ki omuliro ate nga babeera nadhiran basanyusa ki ejjana kutiisa muliro n'akuyigiriza by'olina okuleka by'otalina kukola bonna oba obikoze ebibonerezo ebinaavaamu osobola okuba ng'otya omuliro n'akusanyusa n'ejjana biki by'olina okukola bonna oba obikoze ejjana gy'ogenda okusasula efaanana etya n'ayigiriza era omukkiriza owannamaddala mu nkola y'aba ahlu sunna wal jamaa omukkiriza abeera bainal ithnain wakati w'ensonga ebbiri abeera atya omuliro n'okusuubira ejjana teyeekakasaako ekimu ku byo si nkola ya bukkiriza okwekakasaako ekimu ku byo kanti wallahi ejjana eganye nze rabbi nfubye ngezizaaku naye kati webutuuse nze kimu kirabika kiwedde sikyasobola kufuna jjana oba ate okwekakasaako ejjana nugenda nze omusajja anyiikira salatu lujamaa nzikwata darusu kusoma Qur'ani kuzuuka kiro kati ejjana bannange nekyanjagaza kinkimazi nedda sebo omukiriza oluberera abeera atyo omulyo gwa Allah tabaraka wa taala ate oluberera abaayina yesuubira ejjana abeera awo wazanyira ku lwaki lwabeera ngaatyo omuliro kimuleetera okuba ng'anyiikira mu ibaada so ati bwekakasaako ejjana agenda kunafuwa bunafuyi si nkola yaba ahlu sunna waljamaa okuba nti gwe okujjako bakhawariji bakhawariji bo bakakasa nti basalawo omundi gumu nti kakati nze ndi wajjana obunyikivu bwenkoze ramadaani zenna akasiba ibaada zenna akakola ebikaadi ejjana kati njirina wano weri ate olugira ne basalawo omulundi gumu nti kati ate wa muliro oitasola agenda kuyingira muliro eyo nkola yaba khawariji neba ahlu sunna waljamaa omukkiriza oluberera abeera azanyirawo wakati awo wabeera wafunamu ku ssanyu lyejjana webasomesa kulyana n'asanyuka n'anyiikira asobole ogifuna webasomesa ku muliro n'atya n'atya nayongeramu ku maanyi eramu kubanga lwotya omuliro olina kwongera maanyi mu ibaada ati woowulira ng'osanyukira ejjana era olina kwongera maanyi mu ibaada osobole okugiyingira kati bannabbi ba Allah nga bajjanga nga bali bashiran wa nadhira alla ta'budu illa Allah nabi nuhu alayhi salaamu yamala bagamba nti nzize kubatiisa muliro era nga mbayigiriza ekigambo okuba nti temubaako kyemusinza kyonna okujjako Allahu tabaraka wa taala wano wali obujulizi obugamba bannabbi ba Allah tabaraka wa taala bonna bajjanga ne meseji emu ebbaluwa yalinga emu yeruwa la ilaha illa Allah tewali kisinzibwa okujjako Allah bonna era kyova olaba tukakatibwako okubanga tubakkiriza bonna la nufarriqu baina ahadin minhum tetwawulamu omu ku bonna tewali n'omu gwe tunakwawulamu bonna tulina kubanga tubakkiriza bannabbi ba Allah bonna olina kubanga obakkiriza ku lwaki bajjanga ne meseji emu erwa la ilaha illallah wabula ekyayawukanangamu ye shariya amateeka kwe batambulizanga eddiini yaabwe teeka bulungi shariya kitegeeza amateeka agafuga eddiini y'obusiraamu ezo zizayawukananga osanga ng'abamu ng'omwana wakunkumulira olina kusalawo si omwana akunkumulira ku lugoyirwo salawo obusazi enkya bw'anaddamu n'akukulewa nawe osalawo fate ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tugirawo amazzi osanga endala nga bakkirizibwa nga okubasaba oluganda ati ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa antajimau baina al ukhtaini illa ma qad salaf naatugwana mu nisa okubanga tugatta abooluganda ababiri okujjako kwaba basookawo baali bakkirizibwa mu sheriya zaabwe nga bakkirizibwa kati bannabbi ba Allah tabaraka wa taala bajjanga ne meseji emu okusookerera ku mutwe waggulu eriwa la ilaha illallah niye ng'ate oluusi amateeka gano gaatiranga okubanga gaawukana nabi nuhu alaihi ssalaamu annyonnyola abantu be inni akhaafu alaikum adhaaba yaumin alim فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا نبي نوح عليه السلام عملو تگيزا بانتو بي وكمانتي يي ابالغانتي اباتيسا ايبونيريزو كوناكوري بيكوز ايبونيريزو ايبيرو ماماسوغا الله تبارك وتعالى فقال الملأ ايشيتي وملأ بيبسجج اباتولا اوكومبي نومكورو اباتيرو كوبانغا نيو باتيرو كوبان ايبيتيبوا تيبوا Babaka waliwo abamuliraana awo amutula ku ddyo ne ku kkono awo be bataba malao abakungu abakulukulu abo batira nnyo okuleetera abakulu obuzibu ne batira omunywereza mu ntebe ne bamugumyagumya olusi ayinza okuba atidde musajja wattu kati nga firawuna we yasisinkanamu ne Musa alaihi ssalaamu ebbali ne banyumyamu n'amulagamu ku musota gwe ye firawuna yatya naye bwe yaddayo n'anyumiza bakungu bamugamba nti oyo mwana yakayiga eddogo muze eyobadde ki ebyo bikyatu kyabitya tuweddewa n'emyaka tukuweereza nga otuzamu ebyo byomwana omuto tugenda kuyita abasajja baffe bonna bagweyo toti yagunywera tetugenda kumulaga wa naye yali akubaganya empale nebamugumyagumya naye nakkalira abakungu abo abatira okuliraana abakulukulu batira okubatumeza nebabagumyagumya naye nga ne bebagumyamu nawo kenyini tebabisobola kakati Nabi Nuhu alayhi salaam bwatani ko kule omulimo gwe abasika okumuddamu baali basajja abatulange abaliraana omukulu kabaka baatandikirawo okumuwakanya ne bamugamba sebo mukulu ebigambo byeyogera ma naraaka illa basharan mithlana fesina kye tulaba okujjaku gwe oli muntu ngaffe singa obadde muntu wanjawulo obanga oli malayika naye gwe omuntu owa bulijjo ngaffe gotugana tukirize gwe bamu esonga nga satu ezaba kugamba zibali bawa bamuga nti singa osobola tukyusiza ensonga zino tujja kukiriza ebigambo byo ekisooka bamuga oli muntu singa osobola okugira mu kifaananyi ekirala ekyali kya buntu tuyinza okuwulira ebigambo ekyokusatu wamaana raaka tabaaka illa allaziina hum araziluna baadiya ra'ayi obuzibu obulala bw'olina tetulaba abantu kubanga nabbi Nuuhu bwe yatandika okukola daawa tesooka nafunayo kubamugoberera naye abanakunaku aba wansi otaina ke balina tuluga nti fetulaba ojja okwogera naffe ogenda busa buntuntu buli awo bukyafu kyafu tewali muntu wavunaanyizibwa wa kitiibwa gonze naye ayambadde majorobero era awo waliwo obujulizi obulaga nti abantu basinga okunywerera ku mazima ate abantu abamu be balabanga abantu abakyafu kyafu abo wansi abatalina gureedi na abantu batera okubanga byekwata ku mazima ne bategeera mangu ekituufu wawe ekiri be bantu ate abegureedi ez'owansi bamutegerezawo nti singa obadde n'abantu abalina obuvunaanyizibwa bagagga bagagga bannaffe abava mu famire enzito abantu babetegerekeka balina obuvunaanyizibwa twandibaire tukugoberera naye olina abantu bawansi baadi ya ra'ayi endowooza zaabwe zakyalo ebirowoozo byawansi nnyo mu byawe tewali muntu ayisobola okuleeta amagezi ga kibuga singa osobola okukyusaamu n'ojja n'abantu abategerekeka wandifunayo omukuffe owulira ebigambo ebyo muganda wange endowooza za mabega alina endowooza za byalo bannaku bawansi araviruna bantu bawansi nnyo bakakamu tiwali wabbeeyi ate nga alina baadi ya ra'ayi endowooza z'amabega wama nara lakum alaina min fadl bal nadhunnukum kadhibin era bayongera ne bamutegeeza nabbi wa allah Nuuhun alayhi ssalaam tukusuubira okubanga engeri gy'olina abantu batalirimu babitiibwa tubasuubira okubanga mwenna muli balimba buli nabbi wa allah yenna yajjanga yatandikanga n'ekigambo ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru bannange bantu b'ekibiina kyange musinze allah tabaraka wa taala temuyinayo allah atali mulala yenna okugjako oyo makulu batandikanga nakwawula allah tabaraka wa taala niye abaasinganga okusookera ddala okubaddamu abakungu abaalinga mu biseera ebyo abaalinga batula okumpi n'abakulu nga baagala okuba nga babazaayo ibada eno bannabbi gye baatuukizangako abantu okuba nti basinza ekigambo ibada kyakigambo kya luwarabu mu luganda kituvunula nti okusinza kituvunula nti okukola ki okusinza ekigambo ekyo kigazi era wetugenda okukinnyonnyola tugamba nti al ibada ismu jamiun likulli ma yuhibuhu llahu wa yarda min al aqwal wal afaal azzaahira wal baatina ebigambo ebyo bisaana okuba nga bikwatibwa buli munyiikivu mu ddiini ye okugjako omunyiikivu mu kapiira mu kukwata abazanyi b'emipiira ate gunaatera okubinuuka baddemu omunyiikivu yenna ng'anyiikira ebigambo ebyo byandibadde abikwata atugambye atya atugambye nti ibada isimu linnya jami erikuŋŋaanya likulli ma yuhibuhu llahu wa yarda buli kintu kyonna allah tabaraka wataala kyayagala era n'akisiima min al aqwal mu bigambo wal afaal ne mu bikolwa azzaahira wal baatina ebyeyolese n'ebyekwesa amakulu ekigambo ibada muyingiramu ebigambo byonna ebirungi allah byayagala era n'abisiima okugamba obugambi munno nti ekyo kiri haramu ekyo kigambo allah akyagala era akisiima eba ibada okubuulira ku munno oba nti adde agenda kuwasa n'omubuliramu empisa gye bayisamu omukyala byalina okwewala bire mugumiikiriza omukyala ajja mumusobya n'okubuulira omukyala oba kati agenda kufumbira naye ne bamubuulirira byalina okumanya bigambo birungi allah byagala era abisiima ekikulu niyayo bwabyogedde ebikolwa byetukola kubanga agenda nti min al aqwal wal afaal ne mubikolwa byetukola mulimu ibada okutambula ng'ogenda mu darusi ebyo bigere byotambula eba ibada kubanga ekikolwa ekyo allah akyagala era akisiima gwatolowooza kifaanagana n'oli ebigere byatambula ng'agenda okusisinkana malaaya tebifaanagana oli ebigere byatambula ng'agenda okusisinkana malaaya bifunamu musango lwaki gwe byotambula ng'ogenda mu darusi tobifunamu empeera sajja avuga amafuta avuga emitwalo kumi mu motoka amafuta ogenda kusisinkana malaaya emitwalo kumi n'agiteeka mu motoka naye ate ku muzito tebagamba nti suule n'ebbiri ziyinza okumulimu okusuula kumi ezi eza uganda kati ebikolwa Yetukola hivyo, kutambula kugenda kumuzikiti, kutambula kugenda kugata Luganda, kutambula kugenda kulaba mulwadde, yonna biyingira mu kigambo ekitibwa al-ibada. Kulwaki? Bikola hivyo Allah tabaraka wa taala abyagala era abisiima. Nabi Nuhu alayhi salam yagenda maaso n'okwowoola era kyamutwalira ebbanga ddene ng'akoowoola abanadamu ng'ayigiriza. Twagambye abantu bonna baagana okubanga bamukkiriza okuggyako abatono ennyo. Wama amana maahu illa qalil, tibakkiriza bigambo byeyali ayigiriza, tibakkiriza kumwegattako okuggyako abatono ennyo. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntum ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi. Yagenda maaso n'okunyonnyola ng'annyonnyola abantu b'ekibiina kye abamuwakanya. Agamba nti abantu b'ekibiina kyange mulaba mutya singa nze nina okubanga mbannyonnyola nga nze nina obunnyonnyofu amazima nze nga lina n'okusaasira kwa Allah tabaraka wataala nga nze nkulina, nemuba nga temukyalaba nga temulaba kyengezaako kubannyonnyola, nasobola okubanga mbibakakatikako kifuba ngezezaako obbalaga obunnyonnyofu, ngezezaako obbalaga okusaasira kwa Allah tabaraka wataala we kuli, kubanga okulaba amazima kuba kusaasira kwa Allah. Allah kusaasira kwe kuba nti olabye amazima. Era abamu bagenda n'alaba omusajja asula mu kayumba kabi, talina mulimu, ebyokulya bizibu, n'alaba ng'embeera gyali mu mbi, naye nga toli ali asula mu golofa avuga mmotoka ng'ali mu mbeera nnungi. Naye omu bonna ali mu mbeera ennungi yeyo Allah gwe yasaasira n'alaba amazima. Wadde ali mu kayumba kasubi niwe obanga yalaba amazima, oyo ali mu mbeera ennungi. Oli ali mu golofa avuga emmotoka nnene ekiro eringa nnyumba obunene enyirira esinga n'omuntu asula mu nnyumba naye nga talabanga mazima yali obubi. Wadde ffe mu ntegere yaffe mu mwangu awo tulamula mangu, netulamula ono ali mu kasiisira yali obubi. Sebo yali mu golofa avuga emmotoka ey'amaanyi yali obubi, kulwaki? Talabanga mazima, talina kusaasira kwa Allah tabaraka wa taala. Okulaba amazima webazanga Allah tabaraka wa taala n'oyisa engalo mu maaso. Nabi Nuhu alayhi salaam yababuuza nti abange katimba muzibye amaaso musobodde kulaba amazima, naagabaka katika kubukakati sikifuba ate wa antum laha karihun, oredi mumugatamwa amazima genzize nago obunyonyofu bwenze nabo ate mubutama butamwa. Wa ya qaumi la as'alukum alayhi mala in ajriya illa ala Allah wa ma ana bitaridil ladhina amanu innahum mulaqu. Yagenda maso Allah tabaraka wa taala ngatunyonyola Nabi Nuhu alayhi salaam ngagezaako okukakkanya eddoboozi n'okulibonza eri abantu b'ekibiina kye ng'abayita, yabategeeza nti abange sina sibasaba maali. Okubayita obbakuwola obbazza kukuba egolokofu siyetaaga maali. Awo nno wewali akagamba nti sebo n'okubanga oba ogenda okukola daawa tokulembeza byanfuna, tokulembeza byaki? Kangende ku muzikiti gw'ejjindi ogwo bagira sente nyingi ndala kusaza ku gw'ejjindi bagaba ebbaasa nnene. Olumu emizikiti egimanyikiddwa wano egy'abayindi bagaba amabaasa manene, oluusi niwe omusalirayo mufunayoyo lanci awo muyinza okufuna lanci kati munafuluma. Yabategeeza nti bannange la as'alukum alayhi maala, nsina kye mbasaba, sitaga maali, wabula empeera yange nkola mulimu guno kulwa Allahu tabaraka wa taala. Era nze simusuubira nti lunaku n'olumu lujja kukyenkya ngobe abali babakkiriza Allah tabaraka wataala mbagobe batwawukane. Nabi Nuhu alayhi salaamu yamenyeka n'abantu n'abakoola nga bannabi bonna bwe bakoola abantu b'ekibiina kyonna Allah tabaraka wataala. Naye ekira kyatuuka ne basukka okubanga bamulujeemera paka Allah tabaraka wataala we yamulagira abumbe eryato oba abajje eryato. Nabi Nuhu alayhi salaamu waliwo kiswa ejja eri mu Isiraeriyaati. Bwuwulirange ekigambo ekigamba nti Isiraeriyaati ky'oyinanga okumanya mu katundu ako wennyini bye byafaayo ebyogerwa byaliwumba banu Isiraeri nabi bye yatugaana okulimbisa ate n'atugaana obbikakasa. Nkaddamu nasibagamba nti kino kiri mu Isiraeriyaati mu byafaayo by'Abaisirayiri, manyanga nti kye kimu ku byafaayo nabi bye yatugaana okukakasa, tetubikakasa ate tetulimbisa. Lwaki atugaana? Yo kitamala okubanga kyaliyo, wayinza okubanga kyaliyo naye nga tewali bujulizi bukinywezaawo, oba okubanga tekyaliyo nga bakireeta buleesi ne bakiteekawo. nebinatugana okubanga tuli bilimbisa obo bikakasa mubyo tin Allah yagamba nabi Nuhu na alayhi salamu abajeri ato mbunano nya ebisajje ebiyitibwa ebyayitibwanga bithamud thamud wa ad balinga basajja banene abawagufu banene bawanvu bazibu bamanyi namugamba nti njagala onoonyezeyo omuti mu duniya muno ogusingayo okuba nti gwe munene ogundeeterewa kyowulira ssebo nti mpulira nti bono bwe nakukuleetera kiki ogenda okumpaamu onoonsasula ki mu mulimu ogwo kubanga musimu wange gwakufuna namugamba nti ngenda kufumbira lunch nekisanyuka nnyo lunch ogenda gifumbira nti namutegeeza omukulu nti ze lunch gye ndya nyinza okwetaaga envubu nga 50 envubu ogimanyi kisolo kinene kibeera mu mazzi ne ku lukalu naye namugamba nti onosolo zivuba ozikuwaate 50 ganteeraawo namugamba gwegenda okulowa omulimu ekyemisana kyo ogenda kisangawo wano n'agenda n'amenya omuti ogwakula ne guwola mu duniya ogwali gusingayo obunene naye nga ku saidi ye kabanga kakalaamu kubanga yagussa kkutu omanyi oteeka ekalaamu kkutu wano ye we yaguteeka naye ng'ate ku bitonde ebirala gwe gwakula ne guwola kizimbe ekiramba kiri awe n'alwayo nnyo n'akomawo n'ategeeza yamutumye nti emiti gimbuzeeyo nfunyeyaako n'alyoka akawuuza ebya wali n'akakasuka wali nga kakalaamu naye nga kiki kyakasuka enduli yakula newola ng'atuuya nyinamugamba nti kakati ssebo ntambudde eduniya eno gimalako neetagala nki yange ye nabbi kye yakola yagenda ng'afumba emigaati esatu bwe yamaliriza ng'ajja omukulu ng'agamba nti oyagala lanki yo ntituulawo ngira eti bwe yayingira ng'asitulayo katule kaliko obugaati busatu ng'ajja nako erisajja limugamba nti sivu mpozi naye oyagala nkuliiremu buliizi nze twateesezza wano naye nkunyonya namugamba nti alindako waŋŋambye oyagala lanki teeka ti njagala ogaye nti bisimilla otandika okulya soko kakane byokuyomba nebyokundya n'okunkwagula soko bireke gwe soko kakane ogaye nti bisimilla otandika okulya n'ayogera ekigene kigamba nti bisimilla natandika okulya nabbi Nuhu n'agenda ku gigye emigaati gyamulemerawo olw'omukkuto gwe yaliko nga musufu yalya emigaati negimulemerawo naye erityo yalisuula nga tewali ayinza disifulawo paka amazzi we gajja ge gali sifulawo amazzi kubanga ono nabbi Nuhu alayhi salaamu yali bajjirawo wennyininnyini awo eryali natandika diwoola n'alikolamu eryato n'alikola ki n'akolako omulyango n'akola ki awo eryali teyalijjawo nga teyayinza disifulawo naye omukulu bwe yamala okukakasa ng'amaze okulya nakukuta ne lunch neemulemerawo nabbi Nuhu amugawaayi nga tomalaawo nti wange nfa mu mukkuto yagenda mukakasa nti nkakasizza nti oli nabbi wa Allahu tabaraka wa taala kisa weri mu Isra'iliyat Nuhu alayhi salaam yabajja eryato naye ate bwe tusoma mu suula endala nga Allah atugamba nti wahamalnaahu ala dhaati alwaahin wadusur wahamalnaahu ala dhaati alwaahin wadusur mu suratu lqamar Allah ng'atugamba nti yasitula Nuhu n'ekibiina kye ekyali kimukkiriza that alwaahi mu ekyo ekintu kye yali akoze mu mbaawo wadusur n'emisumaali addusuru gy'emisumaali almasamiri gyetukoona alwaahi jamu lawhu mbaawo ate nga wano batulaga nti eryato yagattirira mbaawo n'agenda ng'azikoona n'azikoona n'emisumaali n'agatta saati wali mu kheso eri batulaga nti kyali just guti gwakula ne guwola n'agumugulamu ogufuli munda omwo n'aguwola bulungi munda eyo n'aterezaterezaayo basobole okuba nga bayingireyo munda ekisinga obutuufu Allahu alam Allah tabaraka wa taala yasinga okumanya kheso eri weeri ne aya endala weziri ezinyonnyola engeri nabbi Nuhu alayhi salaamu we yakulamu eryato wa uhiya ila nuhin annahu musatu hud asatu mukaaga n'atugamba nti wa uhiya ila nuhin asatu mukaaga Nuhu surati hud twassa obubaka ku nabbi Nuhu alayhi salaamu annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana Allah bwe yamala okulaba nabbi Nuhu ng'awulira ennyiike y'amaanyi akowodde kugamba wulira obulumi bw'amaanyi abantu baganye okukkiriza Allah n'amussaako obubaka nti awange nibye baalinga bakola wasna'i lfuluka bi ayunina tandika obajja eryato nga bwe naffe tukulaba wana makulu nabbi Nuhu alayhi salaamu yabajjanga eryato lyatalabangako bukyazaalibwa lyatamanyi bye lyali lyakula wabula yakolanga ngaayambibwako kubanga alagirwa bamalayika ba Allahu tabaraka wa taala. Kyabudagamba nti wasna'il fuluka bi ayunina, al fuluk liba lyato naye nga liba ddene. Oluusi al fuluk kijja nga kitegeeza ejjengo, ejjengo ly'amazzi eddene, ejjengo eddene nnyo erinza okusituka nga liringa lusozi. Kati wano kula eryato lyali genda okubanga ddene okukamala obukamazi, nga bw'oba olirengeredde eryo oyinza okuza lusozi obunene bwe ligenda okubaako. Nolwokuba nti Nabbi Nuhu na alayhi salaamu yali talirabangako bukyazaalibwa, talimanyi bwe lyakula, yayambibwako okuba nti yalagirirwanga abakugu nga be bamalayika ba Allahu tabaraka wa taala. Allah namutegeeza wala tukhatibuni filladhina zalamu innahum mughraqun, nitugeeza nobako kyonyega kubalyazaamanya kubanga bonna bakuzikirira. Bumbe lyato ku magezi gafe tugenda okulagirira bamalayika bafe genda kukuwa amagezi bakubuulire katukola wano wano wotawobooti wano wetaaga kino, nitugeeza nobako kyonyega kubalyazaamanya kubanga bonna bakuzikirira. Allah tunyuza nti wayasnaul fuluka, natandika omusajja watu okubumba. Kubanga lye isajja lyo wiraleta ekitiki yali situla kumpi n'ekkubo abantu bwe baayitanga. Wakullama marra alayhi mala'u min qawmihi sakhiru minhu, buli muntu eyamuyitangako mu bantu abaalingawo mu biseera ebyo mu bantu b'ekibiina kye, sakhiru minhu yajeejanga. Kiwange ate ebyokukola da'awa wabivuddeko watandise kubajja muzeeyi da'awa ate wagiwomuza kati wafuuse mubazzi ssebo olimu okomazi. Buli yayitangawo nga mujeeje, buli yayitangawo nga mujeeje. Nabbi Nuhu alayhi salaamu yabaddangamu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Nabbi Nuhu alayhi salaamu naye yabaddangamu raga nti wadde munajeeja ne naffe tujja kujoona kutubajeeje, mujeeje nga bwe mwagala, mujerege muvume mutambule mugende, ne naffe tujja kujeeja. Kira kijja kujja naffe nga ffe tujeeja. Eryato Nabbi Nuhu alayhi salaamu kyamutwalira ebbanga kubanga alibajja musajja wattu, niibwe yamaliza okulibajja ate ne libeerawo ebbanga eddala eddene. Olwokuba nti lyali ku kkubo, lyali ku ki? Ku kkubo. Kati ate abantu baalifulanga kaabuyonjo. Mwenye omwanadamu kye kitundu ekizibu ennyo ku dunia kuno. Omwanadamu kye kitundu ekizibu ennyo. Omuterawo dustbin wali ate n'asula ebbali. Najja n'ekipapula ajja kisula mu dustbin naye n'akisula wano wansi ng'eri wali, okulaga nti omwanadamu si mwangu. Naye takakebe ka soda mazo kanyweramu ak'okusula, nakakasuka nikakuba ku dustbin kagwa ebbali, n'alimu okukalondawo akasimuli, n'osanga nga wabbali wa dustbin wajjudde ebisasiro nga yonkalu. Kati abaayitangawo baagifula kaabuyonjo, alina haji entono, alina haji ennene, alina haji entono. Allah n'agamba Nuhu gwe baleke tubanyiga mpaka eryato we lyakubako lijjula. Kati Allah tabaraka wa taala aleetewo obulwadde, obulwadde ng'obwaleero, ne banoonya eddagala ne libula, ne banoonya eddagala ne libula, ne banoonya eddagala ne libula, nga kye bubakola bubasabusa ng'ekyuma ekisa obuwunga ku supiidi. Omu ku basawo oba yali afaanana ate n'ajja agwa ku ddagala nti liri mu kintu ekyo, olina kunywa birimu ekintu ekyo. Okuwona kwonna kwali kugenda kunywako mu lyato eryo wali okuwona. Kati ate bennyini abaali bagifudde kaabuyonjo ne batandika okusomba okujja okukima eddagala nga basina bibakuli na bibakuli bidomola. Ekiseera ne kituuka ne liggwaamu, abaali bava ebunaayira nga tebafunye ne baleeta amazzi bamunyunguze, abaavanga ebunaayira baakerewa okujja okufuna ku ddagala. Naye ng'endwadde ninawe ziri ezi tezibakula kisufu kyaba tekyo okuba nti balina okufuna amazzi bajje bamunyunguze 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 bamu bakokote kokote afune n'ekiso akokote kokote buno obutititi obuliko buno bwonna akalakateko bulungi ateeke mu mazzi, ateeke mu mazzi asundesunde muveemu kadagala anyweko. Kubanga yali Nabbi Nuhu yali bajja yalimala yaliteeka nilibeeraawo seera na kiwamba. Allah tabaraka wa taala atunyumiza, Allah tabaraka wa taala atunyumiza nga ekira kyatuka n'amutegeeza akwate ekikyala n'ekikazi, ekikyala n'ekisajja ateeke mu lyato kwabo abaali bamaze okubanga bakkiriza. Naye Nabbi Nuhu alayhi salaamu ebigezo bye yafuna mu kaseera ako twalaba nti yafunayo ekigezo kya mutabani we eyayitibwanga Kanaani ne madamu yali alitokosa etooke waka bamugamba gwe muzeeyi tisijja kulinya kintu kyekyo. Mutabani Kanaan yalinawo abatabani bana, waliwo Hami ne Sami ne Kanaan nani omulala na ne Yafith. Abasatu bakkiriza ne taata nibagenda ne balinya eryato naye madamu yomu n'omutabani abazikirira we tujja okutandikira insha Allahu tabaraka wa taala, nga Allah amulagira okubanga ateeka ebitonde bino mu lyato muli basobole okubanga beeyongerayo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Ebyokuyiga mulimu kamaala mu byafaayo bino, y'ensonga lwaki emmotoka kuliko endabirwamu ezitunula emabega so ng'egenda mu maaso. Tulina okutunula nnyo mu byafaayo n'emabega tufune ekigendo tugasa tutambuze obusiraamu bwaffe. Na omusiraamu yenna alina okusoma ebyafaayo by'emabega ebimuyamba okulinyisa iman, ebimuyamba okumanya butya bw'alina okukola, kubanga buli osoma bino n'omanya abeewaggula n'engeri gye baazikiriramu oba ojja kutya okwewaggula n'okujeemera ku maliraga Allah okusula mu zambi eryo. Emisomo twagimaze giri egy'abakyala, nize Sheikh Jaafar ajje wano mutumalirize muwe omuzindalo gwe. Naye nga nkuutira essaawa biri mu mmeka sheitaani ku zambi eryo ebyokutunulidde bweti mpaka weeriza banga wedde ku mpagala. Ha, wallahi hajati aganye oyo tumute kati biganye aganye kubanga lye zambi erisinga tusuza makisi mu maaso ga Allah ate nga lye lyangu ennyo okugwamu. Na yenna ate obanga tuligwangamu na woligwiramu bwoti kyangu nnyo okuliddamu kubanga nabi yategeeza sallallahu alaihi wasallama kasita oligwamu nga imaani ekendeera, ate bw'ekendeera olaba luli sheitaani yakumeze ng'ekyali imaani eramu ku maanyi ate kati ekendedde tekuddamu mangu. Mbuuza, bwe luli nga wadde olinaku imaani sheitaani neekumegga n'oligwamu kati Allah akusaze makisi imaani esse eyinza okulemu okuddamu? Nze ndi musomesa wa sekendwe naye obwana mbugamba obwana obwo obusoma mbugambirawo nti mutuyambe omulundi ogumu bwe guti guyinza okufuukira ne kafuka kaze olit ne kafuka kaki n'oyagala okuvaayo jamma n'olwana okujja ku Allah gw'aba asaasidde n'essaawa yonna envi ziyinza okusanga eyo ati n'envi sikaleko kubanga omanya oyinza okukaddiwa n'okuleeyo tauba naye waliwo kabuli okugwako obubi oti ng'okyali eyo tonnasala kuvaayo. Muwulira bannyabo, nze nva waggulu nga ntegeeza nti amazambi amangi amanene ezzambi lyolina okutunuliranga nnyo n'erisa ejjoki n'okuba ng'olyegendereza nnyo lyeri obwenzi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.